wa byose jambo w'Imana alfa na omega itangiriro ni herezo inkomoko y'Imana yaremye byose yesu zobosa yambo icyubahiro yahinduze icyaha kuganje nawe intimba zacu nizo ishyizeho kugira ngo adukize urupfu rw'iteka ryose yarazutse ni muzima ntabwo agipfa yatsinze satani reka gutinya afite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu umwizere nubwo yapfa azongera abeho yavuze ati mbese mugira umubabaro ariko ati muhumure nanesheje isi wowe mwizere maze ibintu bimurekere azagushoboza gutsinda kuko yatsinze ijuru bose bari bihebye babonye satani acumuje umuntu abamarayika bemeye kwitanga ariko ntibari gushobora kumwishyurira umwana w'Imana yahagaze imbere ya se avuga ati data jyewe ndagiye nzembera n'ukwe nkubitwe ndetse napfe ariko nzazuka kandi uriya muntu nzamucungura yarazutse ni muzima ntabwo agipfa yatsinze satani reka gutinya afite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu umwizere nubwo yapfa azongera abeho yavuze ati mbese mugira umubabaro ariko ati muhumure nanesheje isi wowe mwizere maze ibintu bimurekere azagushoboza gutsinda kuko yatsinze ikibabaje nuko abantu benshi batemeye icyo gitambo cy'izirinenge bahugiye mu gisi bizashira bazashaka kwihana ubwo bizaba bidashoboka nibuze ubwenge itakwiherezo ryawe uhungu mujinya wenda gutera arurubanza kubanze kwihana iherezo ryabo ni muri ya nyanja y'umuriro w'iteka yarazutse ni muzima ntabwo agipfa yatsinze satani reka gutinya afite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu umwizere nubwo yapfa azongera abeho yavuze ati mbese mugira umubabaro ariko ati muhumure nanesheje isi wowe mwizere maze ibintu bimurekere azagushoboza gutsinda kuko yatsinze wowe mwizere maze ibintu bimurekere azagushoboza gutsinda kuko yatsinze.